DutchMsafi.com
Records.
Awe Kujani man Asambe Aumchachambe.
Oh yes sir.
Na wanangu swere wana cheji vibe. Katikati swere wana cheji vibe. Na wanangu swere wana cheji vibe. Katikati swere wana cheji vibe. Wana padisha vibe. Amsha vibe. Padisha vibe. Amsha vibe. Padisha vibe.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.